Akachia kebio kulonda kate stesa kafuba kenja uru na waka wabe simbio kwa sa polisi okuli zengine kakwegi jata mbram kakwega tunuri duwa yu wabano nye tebi yuwa presidenti nga wamo bara bidu wako nga wame murugunya uruwa chiba ite fujiri wakuru wakate wabandibadea wakuma ayugira kichoke wafuna Julius Mchungu za gama ntia sisi nkani nigenda kuwa uru na kuruwancha
okubako ensonga zebogerako ezikwata ku campaigns olukunga nalo no esugenderere chikuru ekisooka kwe kufuna a reports okuvamba agents bongeri chijabala ba campaigns zozitambula okufuna ensonga zonna zebabanga balabye nga zizeewo mu campaigns ate kyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizeewo mu campaigns zinogerwa eddagala ezezeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda beyongera okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka luno olukungaana olw'ekirwa olunaku olw'enkya lugenda okuba olukungaana olw'okusatu akakiiko k'ebyokulonda lwekagenda okutuuza okuva campaigns z'obwesimbyewo okuba pulezidenti zitandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda.